phone to ring again. Your name lit up my screen and I let it fade away. Niliku acha uki, hold on, now you are really gone. And I know you moved on, cause I pushed you away.
Rezi, nimekuhata lately ndo mana ma late night calls baby. Kani promise inakuwa gadeni. Kumbuka msupa nikikusho misiendi. Mkakuja wengi nkanza ushenzi. Bado na kuenzi utango zilenzi. Nimeshindwa ku move on. Aisongi ni kama damu ime clot. Bado ile tisho inanuka ya kolona. Kutaka itaki sezi no. Kaka 5 years. Suki nirudia makosa mista rudia mzupa. Na kumedeo na idea. Sauti yako natamani tena kuisikia. Simu na ringi zina niringia. Mnisa na kuimbia.